You're with SBS Radio.
Buuraha ku teedsan waqooyiga magaalada Rome ee caasimadda waa dalka Talyaaniga, waxaa ku taal magaalada Castelnuovo di Porto. Magaaladan ayaa waxaa degan 8,000 oo qof. Ilaa dhowaana, magaaladan quruxda badan waxay fadhi u ahayd xerada qaxooti ee labaad ee ugu weyn dalka Talyaaniga. Bishii Janaayana waa la xiray xeradaasi. Qaar ka mid ah soo galootiga xeradaas ku jiray waxaa loo wareejiyey xeryo yaryar oo 100 kilomitir u jira halkaasi, halka qaarkood ay derbi jiif ku noqdeen caasimadda Rome. Muna Cali Maxamuud ayaa ka mid ahay dadka laga saaray xeradaasi. Waxay Talyaaniga timid 2 ka hor, kadib safar dhib badnaa oo ay Soomaaliya uga soo tagtay.
First of all, I came from Somalia, then Ethiopia. After that, I have gone through...
Markii u horreysay waxaan ka imid Soomaaliya, kadibna waxaan soo maray dalalka Ethiopia, Sudan, Chad, kadibna Libya oo aan sanad iyo bar joogay. Kadib doona ayaan ka soo raacay waxaana Talyaaniga u imid si aan nabad iyo nolol fiican u helo. Tuqa magaalada Castelnuovo del Porto, Ricardo Travellini ayaa aad u dhaliilsan xakamaynta ay dawladda garabka midig ee Talyaanigu ku hayso dadka soo galootiga ah. Wuxuu muna u ogolaaday inay la noolaato qoyskiisa.
She showed up outside the gate of the center, saying to me, Ricardo, they've thrown me out. I don't know where to go.
Waxay taagnayd ganjeelada hore ee xarunta ama xerada qaxootiga. Waxayna igu tiri, Ricardo, waa layga saarayaa xerada. Meel aan aadana ma aqaan, sababtaas awgeed ayaan ugu soo dhaweeyay gurigeyga, ayuu yiri. Iyaduna waxay tiri,
Yes, I can say he saved my life. I felt very, very happy.
Ha, waxaan oran karaa noloshayda ayuu badbaadiyay, aad iyo aad ayaana ugu farxay. Ma aanan garanayn meel aan aado iyo waxaan sameeyo, marka wuxuu iga badbaadiyay dhibaatooyinkaas oo dhan. Laakiin soo galooti badan ayaa nasiibkaasi helin. Waxaa ka dhacay Castelnuovo di Porto waxay kaloo ka socdaan dhammaan dalka Talyaaniga. Sicilina waa jasiirad ku taal dalka Talyaaniga, waxaa ku taala xerada qaxooti ee Yurub ugu weyn, waxaana lagu wadaa in laftigeeda la xiro. Wasiirka arrimaha gudaha dalka Talyaaniga Matteo Salvini ayaa wada barnaamijkan lagu xirayo xeryaha, wuxuuna ku doodayaa in xerada Castelnuovo di Porto oo keliya ay dowladda Talyaaniga uga baxaysay $10 million sanadkiiba. Qaar ka mid ah dadka degan magaaladaas ayaa sheegay inay dareemayaan in Talyaaniga si xaq darro ah loo saaray culayska soo galootiga badan oo aan lala qaybsan culayskaasi. Mid ka mid ah dadkaasi ayaa tiri,
Look, in certain ways, I would say he is right. For now,
fiiri ayay tiri, haddaad si ahaan u eegto wuu ku saxsan yahay. Yurub ayaanu joognaa, Talyaanigu waa goobta koowaad oo ay dadkaasi oo galootiga ahu ka soo galaan Yurub, laakiin waxaa la rabay inay dalalka kale ee midooda Yurub la wadaagaan culayska. Mid kale ayaa yiri,
If Europe, which has an important role, played its part...
Haddii Yurub oo door weyn ku leh ay qaybteeda ka qaadan lahayd soo galootiga, qaar badan ayaan annaguna qaadan lahayn, annagu rajaynayna inay bulshada markaasi dhex galaan. Tuqa magaaladan, Travellini ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in shacabka Talyaanigu aysan naxariis lahayn ama naxariistii hore ay u lahaayeen ama lagu yaqaanay ay lumiyeen, laakiin buu yiri dhibaatadu ay tahay in been loo sheegay.
This is a country that has pretty much decided that the problem is immigrants, but it's not that way. There are other problems for Italians.
Waddankan waxaa la go'aansaday in dhibaato kasta la yiraahdo waxa keenay ama ka dambeeya soo galootiga. Laakiin saas ma aha. Talyaaniga dhibaatooyin kale ayaa haysta. Waxaa ka mid ah musuqmaasuqa, sharciga oo aan la dhowrin, canshuuraha oo lala gooyo. Laakiin waxay fidinayaan baqdin lala xariirinayo dadka ajaanibta ama cid kastoo dalka dibadda uga timid. Shacabka Talyaaniguna haddaad fiiriso way aamineen beentaas iyo cabsigelintaas, ayuu yiri. Muna ayaa doonaysa inay magaaladan sii joogto. Waxay rajaynaysaa in markay arkaan sida ay hawlkarka ama shaqada badan u qabanayso iyo himiga ku jira inay dadka shacabka Talyaanigu gartaan inaysan waxba iyaga ka duwanayn.
To be honest, I don't know what the negative page holds for me, but I would like to do my best.
Runtii ma ogi waxa igu dhici doona mustaqbalka, laakiin intii tabartayda waan dadaalayaa weligeyna isma dhiibayo ayay tiri.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.